Izenzo 16. Khona wehlela eDebe naseLista. Bekwa khona lapho umfundo othile, nguTimotheo igama lakhe, indodana owesifazane wakaJuda okholiweyo, kepha uyise wayengumGreki, owayefakazela kahle ngabazalwane baseLista nabase-Ikoniyu. Lowo uPawulu wathanda ukuba ahambe naye, wamthatha wamsoka ngenxa yabaJuda babekhona kulezo zindawo, ngoba bonke babemazi ukuthi uyise wayengumGreki. Wathi bedabula imizi babanika izinqumo ezanqunywa ngabapostoli namalunga aseJerusalema ukuba bazigcine. Njalo ke amabandla aqiniswe ekukholweni anda ngobuningi imihla ngemihla. Base bedabula izwi laseFrigia nelaseGalathiya benqatshelwa ngumoya ongcwele ukulikhuluma izwi e-Asiya. Sebefikile ngaseMisiya balinga ukuya eBithiniya, kepha umoya kaJesu akabavumelanga. Badlule eMisiya behlela eTrowa. Kwabonala kuPawulu umbono ebusuku, indoda ethile yaseMakedoniya eyayimi imncenga yathi, "Welela eMakedoniya usisize." Lapho sewubonile umbono safuna masinyane ukuya eMakedoniya. Sathi uNkulunkulu usibizile ukuba sibashumayeze ivangeli. Khona samuka eTrowa ngomkhumbi, saqonda eSamothrake, ngangomuso safika eNayapoli. Sisuka lapho saya eFiliphi elingumuzi oyikhanda lesifunda saseMakedoniya ikoloni. Kulowo muzi sahlala izinsuku ezithile. Ngosuku lwesabatha saphumela ngaphandle kwesango ngasemfuleni, lapho sathi babevame ukukhuleka khona. Sahlala phansi sakhuluma kuba besifazane ababebuthene. Owesifazane othile ogama lakhe linguLidiya, engumthengisi wezububende wasemzini waseThiyathira, okhonza uNkulunkulu walalela, inkosi yayivula inhliziyo yakhe ukuba aqaphele okwakhulunywa nguPawulu. Uthe esebhaphathisiwe kanye nendlu yakhe, wasincenga wathi, "Uma nithi ngikholekile enkosini, ngenani endlini yami nihlale khona," wasicindezela. Wathi siyendaweni yokukhuleka, wahlangana nathi intombazana enomoya wobungoma, eyayitholela abaniniyo inzuzo enkulu ngokubhula. Yona yamlandela uPawulu nathi, yamemeza yathi, "Laba bantu bayizinceku zikaNkulunkulu ophezu konke ezimemezela kini indlela yensindiso." Yakwenza lokho izinsuku eziningi, kepha uPawulu esecasukile waphenduka wathi kuwumoya, "Ngiyakuyala egameni kaJesu Kristu ukuba uphume kuyo." Wayesephuma ngaso leso sikhathi. Kwathi abaniniyo sebebonile ukuthi ithemba lenzuzo yabo limukile, babamba oPawulu noSila babahudulela esigcawini phambi kwababusi. Babayisa ezinduneni bathi, "Laba bantu banyazisa umuzi wakithi bengabaJuda. Bafundisa imikhuba esingavunyelwa ukuba siyamukele siyenze thina esingamaRoma." Isixuku sase sibavukela, nezinduna zayala ukuba bahlutshulwe izingubo bashaywe ngenduku. Sezibashayele imvimbo eminingi, zabaphonsa etilongweni zayala umgciniziboshwa ukuba abagcine impela. Yena eyaliwe kanjalo wabaphonsa etilongweni elingaphakathi, wabopha izinyawo zabo ogongolweni. Kepha phakathi kobusuku oPawulu noSila bekhuleka bamdumisa uNkulunkulu ngamawubo, iziboshwa zabezwa. Kwavela ngokuzuma uzamazama komhlaba okukhulu, kwaze kwazanyazanyiswa izisekelo zetilongo. Kwavuleka khona lapho iminyango yonke, kwathukuluka nezibopho zabo bonke. Kwathi umgcini siboshwa ephaphama, wabona iminyango yetilongo ivulekile, wayeseyosha inkemba efuna ukuzibulala, ngokuba wathi ziboshwa ziphunyukile. Kepha uPawulu wamemeza ngezwi elikhulu wathi, "Ungazilimazi ngokuba sikhona sonke." Wayesebiza izibani, wagijimela phakathi ethuthumela, wawa phansi phambi kukaPawulu noSila. Wabakhiphela ngaphandle wathi, "Makhosi, ngimele kwenze njani ukuba ngisindiswe na?" Bona bathi, "Kholwa iNkosi uJesu ikhona uzakusindiswa wena nendlu yakho." Base bemshumayeza izwi kaNkulunkulu yena nabo bonke ababesendlini yakhe. Wabathatha leso sikhathi sasebusuku wabageza imivimbo, wababhaphathisa khona lapho yena nabo bonke abakhe. Wabenyusela endlini wababekela ukudla, wathokoza kanye nendlu yakhe yonke ngokukholwa nguNkulunkulu. Kepha sekusile izinduna zathuma izikhonzi zathi, "Bakhulule labo bantu." Umgcini ziboshwa wabikela uPawulu lawo mazwi wathi, "Izinduna zithumele ukuba nikhululwe, ngakho phumani manje nihambe ngokuthula." Kepha uPawulu wathi kuzo, "Basishayile phambi kwabantu singalahlanga cala. Thina singabantu abangamaRoma. Basiphonsa etilongweni manje basikhipha ngasese na? Qhabo, akuze bona basikhiphe." Izikhonzi zabikela izinduna lawo mazwi, zona zesaba sezizwa ukuthi bangamaRoma. Zeza zabancenga sezibakhiphile zabanxusa ukuba bamuke emzini. Base bephuma etilongweni bangena kwaLidiya. Kwathi sebebabonile abazalwane babaduduza bamuka.